Hands are made to touch me, feeling on your Bona ke yo motho o go tshepisa le godimo le lefatshe, ke yo motho o go bulela legae la gagwe, ke yo motho o go fa sengwe le sengwe se o se batlang. Thata ke mang motho wa mo itse na, wa mo tshepa na? Bona bothata ke mang motho wa mo itse na, wa mo tshepa na? Ke yo motho bona.
It's too easy, that's all, yeah.